Brighty beat in
Vicky
Banza.
Tamtam sukari, penza nalonipata munye. Na akiniacha walai, takuja jifia mie. Na penzi alina dosari, tunaishi kama njiwa siye. Na kwenye yeyote hali, ye uridhika nye. Na upande shuka panda panda, ananipa vitu sana. Paka nashindwa kuhama. Ameniroga mie. Panda shuka panda panda, ananipa vitu sana. Paka nashindwa kuhama. Ameniroga mie.
Sweetie, when time to measure, niweza, oh, nipe tena.